ng'akwatidde mubendera okuvuganya ku bukulembeze bw'eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni tibuhaburu atandise okusaggula obuwagizi mu bitundu bya disitulikiti y'ekisolo era mu ku bakulu mu kitundu kino bagamba nti obuwagizi bwe NRM buli waggulu nnyo ku mulundi guno. Omusasi waffe Ssebuliba William yalina ebisingawo.
Abadde bakulembeddwamu eyali ssaabaduumizi wa poliisi mu ggwanga General Edward Kale Kaihura. Mukwogerako ne CBS Manduso wano ku kisaawe kya Sanza Ground mu disitulikiti y'ekisolo, President Museveni wagenda okuba olukungaana lwe olusookedde ddala mu bitundu bino ebya Western Uganda. Ategeezezza nti talaba na nsonga lwaki pulezidenti ayongera okutambula eggwanga lyonna ng'asaba abantu akalukubanga byakoze bingi n'okusingira ddala okukuuma emirembe. Wanawadde ekyokulabirako disitulikiti y'ekisolo olw'okuba nti eriraanye borders ez'amawanga okuli erya Rwanda wali ku boda eyabunagana saako ne DRC Congo. Bantu bangi bajjanga muno bakwata mundu ne batigomya abantu bano. Wabula nga ye yali ssaabaduumizi mu kiseera ekyo yakola ky'amaanyi naye ng'amaanyi gonna ge yakozesa yagajjanga wa mukama we Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Era ono agambye nti abavubuka kati abazzukulu bateekeddwa buteeko okulaba NRM byekoze ne Pulezidenti Museveni okumwongera akalulu okulaba nti emirembe egyo egibaddewo ebbanga lyonna waakiri gyongera mu maaso nabo basobole okufunamu nga bo kati abakulu bwe bakoze mu kiseera kino. Pulezidenti Museveni mu kisaawe yonna agenda kubatuuka wano ku kisaawe ekya Boma Grounds mu disitulikiti eno ey'ekisolo so nga ate alina olukungaana olwokubiri mu disitulikiti ey'e Rubanda olugenda okukomekereza olunaku olwaleero ng'atandika okuwenja akalulu mu disitulikiti ezikola Greater Kigezi. Nze William Ssebuliba, CBS FM Emmanduso, wano mu disitulikiti ey'ekisolo.